Hello world, I go by the name of Akali H.O. A California Zima Moto. I got my boy Chuma. Yeah. Excuse me. Nakijua mina floka. Seme kuna floka. Sema fana na floka. No semini kila flow, Mana California H.O. Huwa ana flow, zeda J.K.O. Na flow, zeda Cali flow. So Cali draw, when I say Cali flow. Na flow, zeda K. Jones flow, you better stay low. When he bebeb say our misunderstanding, so J-Lo. I can conquer no war, Hindo ile B.A.G. Piwa no tore, no story. Bongo, flavor ni pore. Sipo kuwa mbongo, clever na fole. I'm sorry. Alinambia chuma, chichichi kabo ya panda air bus jisa. Chichichi, niki smile on a foka. Hata we mtembezi vipi bro, hawezi kufika ulipotoka.
Acha nitambe, nitambe. Ukiniona nipoke, nipoke. Ulonisubiri kitambo, ndo mimi. Ulonisubiri kitambo.
Makofi, pige makofi, pige makofi tafadhali. Pige magoti, pige magoti, pige magoti tunasale. So kwa jina la Baba Levo, au la Mwana FA. Zimebaki siku chache, that's all I can say. Akali sura ya kwanza, mstari mwingine. Mini mpole, wananita mkali mwingine, kibigine. So apeleki haya, miso jo makini. Na kuomba usupporti kazi zangu, so kuchoma pini. Kibebwa na uwezo unakuwa high, lakini ukibebwa na kiki unakuwa high level. Mwisho uwezi kuwa really kwa scandal. Jengo rafiki na mudo pewe siri za kesho. Hakuna ukweli zeda fact na yokupa kula baka. Uwezi kutamshikaki wenye mpuka.
Oh.